Inhliziyo yami ngicela uthando lwakho. Ngqondo wami uhlezi ucabanga wena uyisithandwa sami. Ngoba amehlo wami abona wena wedwa. Inhliziyo yami ngicela uthando lwakho. Ngqondo wami uhlezi ucabanga wena uyisithandwa sami. Ngiyakuthanda mthandwa muntu, thina ngeke sahlukana. Noma abantu besibhelu umona, sohlukanile sokufa. Ngiyakuthanda mthandwa muntu, thina ngeke sahlukana. Noma abantu besibhelu umona, sohlukanile sokufa. Ngoba amehlo wami abona wena wedwa. Inhliziyo yami ngicela uthando lwakho. Ngqondo wami uhlezi ucabanga wena uyisithandwa sami.
Kanya kimi, Sofia kimi, Sofia.